tuende, yanataka tuende wapi? Na machupa kama tati, yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji, yanataka tuende wapi? Na machupa kama tati, yanataka tuende home na sijui niliacha nani. Hizi ndo shida za machaji.
I say boom boom, moyo boom boom, kila ninapokuona mimi nawaza ndum. Na shepo lako line sio boom, kila ninapoliona mimi na zoom 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 zoom, kila unapopita watu wanakuzoom. Utamu wako kama bubblegum, hata nikishiba mimi natamani.
Hata kama wakinesa wakisema unifiti,
we say no 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 no. Uzuri wako ujificha, makweli we ni pisi yaliyo moyamo momo.
Yeah, baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe. Banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe. Banange 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 leo, mina we tujibambe.
Yo jisikie fiti, ukitaka jina mawiski sema. Tukijimixi, anguka na upaka chini we mama.
Unapendo unapofanya, I'm tempted to touch, tempted to touch. Girl me I'm tempted to touch. Unapofanya me I'm tempted to touch, tempted to touch. Me I'm tempted to touch.
Oh my gosh, party don't stop. The vibe be cut up. Oh na na na, give me non stop. Bad man wanna chop.
Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe. Banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe.
Isidro,
banange 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 leo,
mina we tujibambe. Hey there pretty lady, I've been thinking of you lately. Looking at your photo guys, see you amaze me. Who nani alisema ati wewe uwezi ni marezi? Wanajua hawa niwezi. Got you on the blues, nimewasha kisensi. Kwe crew kama niko miumaliza kesi. Let me get your number, tutapanga kamechi. Mini msela wa riala, nimetambua mezi.
Cheki, anataka tunde wapi kijali? Nampiga mamistari tena na nivua shati. Hana masharti, anapenda tumakali. Mambo ni shwari, juu niko na mshwari. Uhali gani, unajona sakamali? Mimi nimetoka mbali na mashida zangu tatna. Msupa nazitoka katikati, ndo mana unachike na penda mbona.
Hata kama wakinesu wakisema unifiti,
we say no 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 no.
Uzuri wako ujificha, makweli we ni pisi yaliyo moyamo momo.
Yeah, baby sema wapi twende, ama twende au tujibambe. Banange 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 leo, mina we tujibambe. Baby sema wapi twende, ama tunde au tujibambe. Banange 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 leo, mina we tujibambe.